umthetho usebenza ngento ebambekayo, umthetho usebenza ngento enobufakazi. Okuyamele ukuthi uOdinga ngabe unabo na ubufakazi obubambekayo obungamusa emthethweni. Njalo kuzafanele ukuthi bebonke abaholi beKenya lento beyibambe ngobunono obukhulu kakhulu, ngoba siyayazi iKenya inomlando wodlakela ezimeni ezifana nalezo zokhetho. Sike sakubona udlakelo lube likhulu kakhulu, lwathatha imphefumulo yabantu eminingi phakathi kwakhe futhi uOdinga noUhuru Kenyatta. So lokho kukodwa yinto enomlando, yinto enembali kwipolitiki yeKenya esingakubona abantu sebekwenza uma ngabe kuwukuthi ubuholi ungazange bayengamela ngendlela elobunono lento. Kukhona inkulumo eke yaba khona ethi ukhetho alukafiki esiphethelweni uma konke okuqondene nokhetho kungakapheli, kube nakho lokho kuthiwa yirirani. Kodwa ukuze kwenzeke lokho esimeni esifana nalesi, yikuthi amajaji ebe emvuna uOdinga. Ngoba uma engamvuni, ngokweconstitution yaseKenya ithi 50+1, esikubonayo ukuthi uRuto ukutholile lokho ngokweconstitution uwinile. Kodwa ke uma kungajikwa lokho, sokungajikwa ke ibufakazi obubambekayo uOdinga azawubeka phambi kwenkantolo, inkantolo imvune, kube sokusiba yilapho ke okungathiwa akuyo kurirani. Kodwa ngabe bebonke abenelisanga ukumeqa u-50, kade kungeyikuyiwa nasekatolo, kade kuzovele kulungiselelwe ukuthi kuyiwe kurirani. So nje kusenomqansa omkhulu kakhulu abantu baseKenya ababhekane nawo. Inkinga ukuthi lapha sesikhuluma ngomuntu isikhathi sakhe esesincipha kakhulu kwipolitiki yakhe ngokwempilo yakhe.
Kodwa sesibhekisisa indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo, singathi kukhona yini obekusolisa okungakhomba ukuthi impumela ayilunganga.
Esikubonile ngokhetho lwaseKenya, ngicabanga ukuthi ekukhankaseni konke kubukeke kuhamba kahle kakhulu. Ukweseka kwaOdinga okuye kwaphumela obala esekwa nguUhuru Kenyatta, ngibona ungathi kuluKenya bezile ukhetho lwakhe uOdinga, ngoba kube sengathi yena usengoweqembe elibusayo. URuto ungathi usesiza, engathi usesiza eqhamuka kuqembe ivele lifuna ukungena engathi phecelezi opposition. Khona lokhuyana kusimo sabantu bezwe kuyakulimaza, ngoba bayebe izikhala kade belazo ngaphansi kuka uHuru Kenyatta, baye bebona ukusho ukuthi nawe usazoqhubeka ngendlela lona ophumayo akade esiphethe ngayo. Siphinde sibuke, ungathi sisiba khona lento yokuthi abavoti sebebuka nokukhula komuntu. Uma ubuka uOdinga encintisana noRuto, uRuto usemncane kakhulu. Ubutsha bakhe yibo obungabe naye umlekelele kakhulu ukuthi athole amavoti.